Abaluganda mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe, mbalamusizzaako mwenna gye muli mu linnya lya mukama waffe Yesu. Tuli kweyongerayo n'obubaka bwaffe obugamba nti waiting patiently for the Lord, okulindirira n'obugumiikiriza nga tulindirira Katonda, tulindirira mukama waffe. Era nga tuli mu Zabbuli essuula eyaana okuva ku lunyiriri olusooka ne weeyongerayo, naye olunyiriri luno olusooka lugamba nti I waited patiently for the Lord, he turned to me and heard my cry. Nti nalindirira Mukama n'obugumiikiriza nampulira nawulira okukaaba kwange. Nanyimusa, he lifted me out of that slimy pit, nanyimusa okuva mu bunya n'okuva mu tosi, and he set my feet on the rock, nanyimiriza ebigere byange n'abisimba ku lwazi, and he gave me a firm place to stand. And he put a new song in my mouth. Nti nampa oluyimba olujja, oluyimba olupya ku mukamwa kange. Blessed is the one, bunyinyoro kuna lugamba nti no, blessed is the one who trusts in the Lord. Nti wa mukisa oyo ateesa obwesigwabwe. Kale wa mukisa oyo yeesiga Mukama. Who doesn't look to the proud, to those who turn aside to false gods. Atatunuulira abo abalina amalala era abeesiga bakatonda abatono. Bukatonda obutono. Kati omulamwa gwaffe ogwo gugamba nti nolindirira Mukama n'obugumiikiriza. Katutunuulire, katutandike nga tutunuulira ekigambo okulindirira kitegeeza ki. Waiting means spending time or delaying action without doing much until a particular time or event. Okulindirira kutegeeza nti nno okubeera awo nga otwala obudde nga toyina nnyo kyokola paka nga obudde obutuufu butuuse obw'ekintu okukolebwa. Ate waiting patiently, okubeera ng'olindirira mu bugumiikiriza, it means being calm without complaining or hurrying in spite of delays and difficulties. Nti nno okulindirira mu bugumiikiriza kitegeeza nti nno okubeera omukakamu nga teweemulugunya, nga toyanguyiriza newabeera ng'abaddewo obuki, newabeera ng'abaddewo okulwawo oba obuzibu bwonna. Abooluganda, ekintu okulindirira kizibu, kiruma, kikuwa muli eri okuluma, owulira bubi, kiri uncomfortable, naye Bayibuli etugamba tulindirire Mukama. Mu Zabbuli Dawudi yagamba nti nno yalindirira Mukama Katonda we. Katonda namukyukira nawulira okukaaba kwe, namuyimusa ate namuwa oluyimba olujja. Ekyo kye kituuka ku baana ba Katonda, bwe tulindirira Mukama n'obukakamu ng'ate tetuli mu kwemulugunya. Eriyo ebiseera bye tubeera nga tulina embeera gye tuyitamu ne twemulugunya nnyo, ne tusalasala amagezi gaffe, Mukama ebyo ebintu tabyagala, naye tumulindidde, tuyize nti nno okulindirira kubeera nti nno otwala ekiseera nga toyina nnyo kyokola okwesalirasalira amagezi go, paka ekiseera ekituufu bwe kituuka ekyekintu ekyobadde olindirira okubeerawo. Ate okulindirira mbugumiikiriza nti nno olina okubeera mukakamu nga teweemulugunya ate nga toli in a hurry, nga toli mu kudduka mbiro, era n'olindirira ne wabeera ng'abaddewo okubeera nga ekintu kirwawo, kiruddewo mu magezi go naye mu magezi ga Katonda, ye taluddeewo, alina ekiseera kye ekituufu ky'agenda okujja akole ebyo by'ayagala okukola. Agenda kujja akuwe oluyimba oluggya luteeke ku mumwa gwo, ate bw'anajja ajja tandikira munda mu gwo, akuwe essanyu munda mu mutima gwo. Essanyu eryo n'oluyimba oluggya luviva okuva munda mu mutima gwo, obiyimba obyogere n'akamwa ko, ate tekijja kukomawo. N'abalala bonna bonna bajja kiraba, kubanga Dawudi agambye mbuno yamuggyayo eri mu bunyamu eyali ali mu ttosi, n'amutwala n'amuyimiriza waggulu ku lwazi, meaning nga Mukama, nga kitegeeza nti nno Mukama bw'anaaba akuviiriddeyo, ng'omulindiridde nga topalapalanya mu ngeri enkyamu, ng'omulindiridde nga teri kwemulugunya naye nga osinza ne mu biseera ebizibu, ng'omutendereza ne mu biseera ebitali byangu, ng'omugamba Mukama nnindiridde ggwe, yadde wano waliwo ekkubo eddala eddene, naye nnindiridde ggwe mu byonna. Mukama ajja kujja akole mu bulamu bwo. Abooluganda, tulindirire Mukama n'obugumiikiriza, tugenda kulaba obununuzi bwe. Eko kubadde introduction to our, tubadde nyanjula omutwe gwaffe, era Mukama abawo omukisa nga tugenda maaso, nga tumugamba Mukama tuzze okusinza n'okutendereza, era nga tugumiikiriza olw'ebyo ebintu Mukama bye tusuubira okuva eri ggwe. Tukimanyi nti nno ggwe ataaswaza Dawudi, naffe ogenda kubeera ng'otuviirayo. Mukama omulungi abawo omukisa.